guhora hafi humura nubwo naho nikora kesho tutafanikiwa iyi si ntamu wigira izakomeze kuvangire hey urajuba maso hazaza bagushuka bashaka kurukundo turuhagarika ye abo tabikiriza walai ni tayari kurwana no gupfa cyuce tubikiye byinshi mu minsi iza n'ibyisha wicika intege tuzabaho neza unkunde ngukunde tubyizize
Pretty.